العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فبزا الله جل جلاله يا شاتوا صبرم nga tukyalinawo obusobozi obusinze yatonda tumusaba Allah asebengera n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne ku abo bonna abamugoberera okutuusa olunaku lwe tulisinkana Allah nga atusiimye nga naffe tuli basiimu omumusinkana tuyinza okuba abasiimu oba abeegomba okusinkana Allah naye ate nga ye si musiimu gye tuli tayagala tugire ki tumusinkane era kyansi eyo tetugenda gifuna so nga buli omwali wano yeegomba kyayagala asinkane Allah nga Allah subhanahu wataala amusiimye bintu biringa bisatu kisooka tukijjemu aya za Allah ziringa satu oba bbiri ngemu eva mu tteeka lya Allah eriri mu suratul hajj Allah jalla jalalu yatugamba nti alam tara anna allaha yasjudu man fis samawat yasjudu lahu man fis samawat wal ard wash-shamsu wal qamar wan nujum uktusa aya nga bwegenda ne aya eri mu suratu An-Nur Allah jalla jalaluhu yatutonda lyomwakkiriza nti Allah yatutonda n'atussa mu nsi bwe yatutonda yatufuula ebitonde ebyenjawulo ebyenkizo ku bitonde ebirala byonna ebitondeddwa tuli bantu Allah be yagamba nti walaqad karamna bani adama natonda omuntu namuwa ekitiibwa nemusukkulumya ku bitonde ebirala byonna ebisigadde makulu omuntu wa nkizo muntu wa njawulo namuwa namulangirirako obuvunaanyizibwa obw'okusinza Allah newankubadde nga n'ebitonde byonna bisinza Allah natugamba Allah subhanahu wataala nti okututonda n'atussa mu nsi talina kyatwagalamu kyoba tubeeko ketuzza gyali ma uridu minkum min rizqin wama uridu an yutimun sibagalamu kasente wabula ensonga Allah gyatutekera mu nsi kukola ebyo byayagala tukole so si byetwagala okukola wabula tukole ebyo Allah byayagala tukole kabibeerenga byayagala tukole bikalubo gyetuli kabibenga byayagala tukole bireeta obulabe gye tuli ebyo byetuteekeddwa okukola kubanga yensonga lwaki yatutonda wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun saatonda bantu saatonda majinni n'atagamba nsolo n'atagamba biwuka n'atagamba bamalayika wabula yayogera ku bitonde bibiri ti wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun saatonda bantu wadde amajinni wabula ebitonde ebibiri ebyo nabitonda kunsinza. Ebitonde ebirala yabitondera ki? Nabyo yabitonda bisinze Allah. Naye ebitonde ebibiri bino abantu n'amajinni byemanyi byetwala nti bitonde ebyenkizo ku bitonde ebirala byonna ebisigadde. Kyova olaba mu suratul falaqi oba nennaasi Allah yagaa ti qul a'udhu birabbinnaasi, gamba nti nzira newogoma nesigama eri omulezi w'abantu. Ate nga mu Qur'ani mu surat al-fatiha Allah agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, tenderezebwa Allah gw'omulezi w'ebitonde. Naye mweri agambye nti qul a'udhu birabbil falaqi, qul a'udhu birabbin nasi, nzira eri Allah omulezi w'abantu. Ate nga wali atulaze nti ebitonde byonna bibye, rabbil alamin yalabirira ebisolo, yalabirira ebiwuka, yalabirira omuddo, yalabirira ebinyonyi, yalabirira buli kitonde kyonna ekiri ku mugongo gw'ensi kuno n'ekyo ekitonde ekiri mu ggulu gyali. Naye ate agambye nti qul a'udhu birabbin nas, olwabalabaani fenna tuli bantu ba Allah. Naye abantu lwaki atwogerako? Abantu tuli ebitonde ebyemanyi, tuli ebitonde ebyemputtu, tuli ebitonde ebyerowooza nti tulina enkizo ku bitonde ebirala bizeeki. Olwekyo Allah kyeyatuwa nti walakad karamna bani adam, natonda omuntu wahamalnahu fil barri wal bahri, omuddu muwa namuwa obusobozi obutambulira ku nsi kuno, namuwa obusobozi obutambulira ku nnyanja, songa ebisolo ebimu tebiyitako. Yagamba nti warazakanahu, ebitonde ebyo mbigabirira nabiwa, sakoma wafaddannahu. Ebitonde ekiyitibwa muntu nakisukkulumya eri ebitonde ebirala byonna ebisigaddeyo. Ekitonde embwa kitonde kya nkizo, naye omuntu bw'amala okwejegewaza ne yeeteeka mu ddaala eritali lirye, Allah yamufaananya embwa. Songa yagamba nti omuntu wa nkizo okusinga embwa, kubanga embwa Allah bwe yali agitonda, Allah subhanahu wataala yatugamba tituyigirize embwa ebyo Allah bye yatuwa. Obugunjufu bwayo bwonna bulina kuva ku muntu, obugunjufu bwayo okulaba nga yankizo etegeera nnyo, obugunjufu bw'embwa buva ku muntu yagisomesa n'agitendeka n'agiwa kyonna kyeteekeddwa okukola. Naye Allah okulaba nga omuntu alina w'atuuse ne yeejegewaza ne yeefuula ne yeggyako ekitiibwa Allah kye yamuwa, yakeera enkya n'amugamba ti famathaluhu kamathali lkalbi, fananyi ky'omuntu oyo afaanananga bw'olaba embwa. Ntahmila alaihi yalhath, embwa bw'ogirekaneeta bw'ogisitula n'ogiteeka mu mmotoka ogirebejjikooya kutambula era olulimi erusowolayo. Au tatrukuhu yalhath, embwa bw'ogireka n'ogakanvuga akagaali ejjenga engoba era ejjayo ki? Kati akalungi kaayo ne kakubula, wandisuubidde nti bw'eneebeera mu mmotoka eneebunira nti ejja kuwejjawejja ng'etambudde egenda edduka, ne bw'ogiyambyeko n'ogiteeka mu mmotoka ejja kubaamu akalungi. Ne weerabira awo ng'embwa ogitadde mu mmotoka ejjayo ki? Allah yagamba nti kifaananyi ekyo kibi nnyo kyagezezza ku bantu. Lwaki yatugezaako ekifaananyi ekyo? Lwa bintu birye yagala waliwo omuntu bw'omulaga etteeka lya Allah eddungi taligoberera, aligaana n'alirekaawo. Naye bw'omulaga ekyobwonoonefu ekyayanguwa n'akikola, ekyayanguwa. Omuddu bw'aba tasomye yali tannaba kutegeera busiraamu buno, nga buli omu waali aga singa nfuna wensomako nentegeera ku Allah wange. Abaddu ne baleka bye balese ne mutuula halaka za ilmu, abantu bagenze mu masomero, abantu bagenze ewa, buli omu naagira ki? Nekibanga ekiraze nti ekyengero okifunye, ofunye ku ilmu, oyize esala omanyi bwesaaliwo badde togimanyi, kyansi ogifunye esobole okwawula ekirungi n'ekibi, kati olinawo akalembereza ne bukyenkya. Ate nga akalembereza ako koofunye wayite ebbanga ttono ng'ate olulunkanira gye wava. Allah kukufaanaganya embwa ti akalungi kaayo kakubula. Bw'oba ogisitudde wanka wanka, bw'obanga olinako ky'omanyi ate owankira wankira obutamanya, so nga wali mu butamanya ng'ate owankira wankira okukola ki? Gandi ekifaananyi ekyo Allah kikufaanaganya kibi nnyo. Bulanga butyo fana Allah yatonda omunaamu w'enkizo, yavanga nesigama eri Allah omulezi w'abantu, kubanga abantu kitonde kya njawulo, kitonde kya nkizo. Ekitutondese tussa mu nsi kusinza Allah. Bwe tugaana omusinza Allah talina kyakosebwa. Bwe tukuŋŋaana bwe tuti mu Ramadhaani, Ramadhaani neggwako ne tuddayo, talina kyakosebwa ye Allah, era talina kyalumwa. Wabula gwe weegomba, gw'oyagala eri Mukama waakuweeki empeera, ye talina ky'omukolera kiyinza mmuyamba, talina ky'omukolera kijja kumugasa. Wabula byonna by'okola biyamba gwe. Kyavagamba nti amalu ala makanatikum, buli omu akolenga bw'asobola. Yali tategeeza alondemu, teekayo amaanyi go ku ibaada mu busobozi bwo bwonna bw'olaba nti olaze obuvunaanyizibwa n'obumalirivu nti oli omuddu ayagala okusinza Allah subhanahu wata'ala. Ebinaaba bikulemye onotuke wa Allah ajja kukuvunaana. Kyavudde atulaga nti bwe tusaala tetulina kyetumwongerako, bwe tuba tetusadde tetulina kyetugiraki kyetumukendeeza. Aa, Allah tatweguya, ffe tweguya eyatutonda. Yalina ekintu kimu kukugamba nti kola, oba oyagala kola, watyagala giraki? Kyova olaba yayanguwa mangu okulabula omubaka we n'amugamba ti lasta alaihim bimusaitiri, tolyajja kukakaabantu, tolyajja obakwata olw'empaka ti mujje musaale. Kyavudde atuwaku aya eri mu suratu lhajji nagwa nti alam tara, bantu bagambe nti abange mmwe temulaba anna allaha, kimazima Allah waffe yatonda, yasjudu lahu bimuvuunamira, biki? Man fi samawaat, waliwo ebitonde nga biri waggulu eyo nga Allah yabisseeyo mu ggulu gyali, bivuunama bigonvu nnyo gyali. Gwe bw'oba tosadde tolina kyogira ki? Ayina ebitonde bye biri eyo, omulimu gwabyo bugonvu bwabyo. Wahum la yasamuna, tebikoowa, tebirina kyasi ebiga nti olwalo twakooye okusinzaani ebitonde ebiri mu bbanga eyo bingi okusinga ffe abali mu nsi. Ebitonde ebiri waggulu Abdallah gwalowooza nti bw'osadde okoze kya bbeeyi, ebitonde ebiri waggulu Allah gyali bisinza Allah, ate bingi nnyo okusinga ffe abaliwo. Kubanga mbaka Muhammadin sa salam yatulaga nti kiyama bweriyimirirawo Allah agenda kuggulawo eggulu nga bwagamba nti idha samaa unshaqat wa adhinat lirabbiha wa huqqat. Abange mujjukire naku eggulu lerinajja nga lyonna miryango Allah aliragidde, tolirabamu olwaleero ne bozaayo amaaso tolabayo lwatika, naye eriyo olunaku lujja lyonna libenga miryango. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu Naba'i ti watakunu ayegambetya abisambya abwaba wafutihati samau fakanat abwaba, eggulu eryo olalowozaayo amaaso teririnaako lwatika. Era Allah gani faruji elbasar, oba oyinamu okubuusabuusa mu Allah, zaayo tulako waggulu hatta ra min futur, goba olaba eggulu eryo olirabamu olwatika, olabawo awagamba nti aa awo langi efenti nze yetaaga kuzaawo mpya, kale totegedde. Thumma rji elbasara, nja kubanga ono omulundi ogusoose tegukumaze, ddayo otuneyo ogwokubiri. Yagamba nti yanqalibu ilaika albasaru khasian wahuwa, nja kuddanga mutufu okakasiza nti kuguli temuli lwatika. Naye alina olunaku lwajjo ddiggulawo, watakunu ljibal, agenda kuggulawo eggulu libeere nga lyonna miryango, ensozi zitambule ziveewo. Emiryango gyakimusuubira, hal yanduruna illa an taatiyahum almalaika, abaffe mulinda bamalayika bamale kujja ganye okulongoosa, olinda lunaku bamalayika bamale kuva mu ggulu bajje, aw yaatiya rabbuk, oba olinda Allah olwanakka naava mu ggulu najja, aw yaatiya badu ayati rabbika, oba olinda obubonero bwa Allah obumu obunene bumale kulabika osooke ojjukire nti nina okutereera. Bamalayika okukka bavaawa bava mu ggulu mu miryango egyo Allah gyalaze ti wafutihati samau fakanat abwaba. Nabbi yagamba nti bagenda kuggula eggulu erisooka muveemu ebitonde ebiyitibwa malayika nga biri ku ggulu erisooka lyokka tebannakwata ku malala. Yagamba ni muveemu ebitonde nga bikubisa emirundi ebiri mu bitonde ebiribeera mu bbaliro, se ebiriwo olwaleero wabula ebiribeera muki mu bbaliro. Okufa kwa Adamu alayhi salaamu okutuuka ku muntu alisembayo okuva mu nsi nga bonna abantu bakuŋŋaanyizibwa mu kifo ki, naye ebitonde bya kika kimu bye bayita malayika biva mu ggulu erisooka bikke nga bidabolinga abantu abalibeera mu bbaliro bonna emirundi emeka? Ekyo kirabe kati gwe Allah akweguyamu ki bw'otosaala, bw'oba tosadde, bw'okweyesa engoye zo, bw'onywa omwenge, bw'obba, akweguyako ki? Ayina ebitonde ebyo yusabbihuuna lahu bimusinza wahum la yasamuun, tebikoowa bimusinza la yaasuuna Allah sibijeemu. Tukiza ti eriyo bamalayika la yaasuuna Allah sibijeemu, kati gwe bw'oba tosadde oba okusaala eswala yo n'essimu yo ng'evuga
oba okusaala esolayo nga omagamaga, oba osaalidde mu mpale ekweya, oba osaddobba, tolina kyokosa Allah, kubanga ayina ebitonde biri mu ggulu lino erisooka bigenda kuva kitegeeza olwalo tetuwera nga bidda bolinga abantu abalibeera mu bbaliro bonna emirundi egi ebyo bimusinza. Bwolowooza omukoserezaawa Allah obutasinzaabwo, obujeemu bwomulumirizaawa Allah itewaba naye otutasinza ffenna. Nabbi yagamba nti Allah alagire eggulu eryokubiri nalyo lifulumya abaliyo. Nabbi yagamba nti nga nabo bamalayika abali mu ggulu eryokubiri badabolinga abantu abali mu nsi emirundi eki okutuusa lwalituuka ku ggulu erisembayo, nga buli abavamu bagatta abantu emirundi emeka? Kati Abdullah okujja kunoosaala tolina kyoyongera Allah, obutasaala bwo n'ojeema tolina kyokosaani Allah. Olinga bw'olaba kappamba nga loole etambula ejjudde tweera bagitisse ne kuvaako kappamba endibo teyina weesumulukuse ne kabuukako ne kagira ki? Driver ayinza okuyimirira nti kapamba kagenze? Tekasobola kuba tekalina kyekamukosa. Naawe Abdullah omujeemu ajeemedde Allah, Khadija ayita obwereere tolina kyokosa Allah, ebyo bitonde byonna bisinza Allah. Nagani yusabbihu lahu man fi ssamawaati wal ardi, ne mu nsi muno mulimu ebitonde nabyo bisinzani, mulimu abantu, mulimu amajinni. Neyagamba nti washamsu, waliwo ekitonde bakiyita njuba kiri awo waggulu, tekikola nsobi, tekirina lunaku Allah leyakiwa kuva gyekiva kudda gyekiraga oba kuva gyekiraga kudda gyekiva nekimisinga abada. Washamsu tajeri limustaqarrin laha, eyo aya babazeyi baffe bazisomera omuntu nga afudde bamubuuza nti ekitegeeza ki, nti washamsu tajeri, n'enjuba etambula oba etambulira, limustaqarrin laha, mu bifo byayo Allah mwe yagitegekera. Walqamara qaddarnaha manazil, n'omwezi naguteekerateekera ebifo byagwo, gukenda gukendeera ne guddayo kal urjunul qadim. Bwetumalagati Allahu akbaru la ilaha illa Allahu wallahu akbaru wallahu akbaru walillahi alhamd, bumbuza ntiseeka aya zo zisomye gwonna amagezi zitegeezaki? Ebitonde ekyo ekiri waggulu enjuba Allah agamba kinsinza, kisinza Allah, okwokya kisinza Allah, kubanga akiragidde kigire ki? Kikwokye. Kyokufulumya ebbugumu lyakyo ne likikuyiwako tekirina kyekyekanga, wabula kigondera kiragiro kyani? Kya Allah. Kigondera kiragiro kya Allah. Omwezi okuvaayo tewaliwo agamba nti okwaka kwagwo ne gwaka, lwaki gulina enzikiza ng'ate olaba gwase nnyo? Naye agamba nti walqamaru nuura, gw'omwezi kitangaala, tegwokya wabula gutangaaza butangaaza nsi, naye tewali kijeema ku byonna. Kati gw'oba tosinziza Allah tolina kyokosaani, tolina kyokosa Allah. Eguli omwezi gumu gumulisensa okuva emashariki okutuuka emagaribi, enjuba eri emu emulisa okuva emashariki okutuuka emagaribi, tekoowa. Naye gwe olinawo owulyamu nakoze nnyo nesola yampiseeko, kirabanga ekyolusaago. Bwagamba Allah olina byolondamu, bagaa ebyo njabyuka naye bino sijja kukola. Nagali wanujumu, waliwo kwaggulu eyo eriyo ebitonde babiyita munyeenye, nabyo bisinzaani Allah, bisinza Allah. Nagali mu nsi muno nina ebitonde nga binene
waljibal,
ensozi zonna eziri munsi muno zisinza Allah. Gwoli munene okwenkana olusozi oli ozitowa bwepimamu kyovola batubeera munsi muno netwewaana. Bobeera mu busiraamu buno olaba ogiraki? Olaba woteri tewali kibaawo, olaba ozitowa. Neriyo ensozi nzito kukusinga. Naye yatutunda Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu Taha nti yasalunaka anil jibal, hamadi abantu bakubuuza ku nsozi nga balaba kitonde kinene. Olusozi obuwanvu amaaso otunulaba oti negakoma nekitonde kimu, ensozi ezifaanana bwe zityo. Hamadi bwoba ogamba nti Katonda agenda kusanyawo ensi, zaali zikola atya? Namugamba nti bagambe yansifuha rabbi, kama wange Allah agenda ziseeteeza oluseeteeza. Fayadharaha, azirekenga kaan safsafa, nga museetwe, tolabawo kanya werubadde, tolabawo katunumba kabonera akalaga nti wano wabaddewo ki, naye nga lwaggyewo buli omu amaaso abadde aswa n'alwanika waggulu. Naye ebitonde ebyo ebinene Allah byeyakwasa obusiraamu buno, nimugamba mukama waffe ng'ekyo kikalubye, tukusaba otusonyiwe. Yagamba nti wa ashfaqna minha, nabirumirirwa nembisonyiwa. Yagamba nti waddawabu, mu nsi muno mulimu ebitonde biyitibwa nsolo, washajar, mulimu emiti. Ebitonde bino byenkoonako njagala ggwe weegeraageranye ku byo, tebyebaka nga ggwe bwogiraki, bweweebaka. Tebinoonya mmere nga ggwe bwonoonya emmere. Tebirina baana, tebirina bakyala. Omulimu gwabyo kusinza ani? Ggwe bw'otosinza okosezzaaki Allah wo? Bonya omwenge olaba oyina olusozi bukyalubaawo terunywagako, golaba ina kyokoze nga kinene, kikubanga onywedde ku mwenge, kyakubanga empale yange no sijja gikendeeza. Allah naye andabe mulage ninsobole ogirekawo, golaba okoze kinene. Yagamba nti washajaru, n'emiti. Eriyo ekitundu kyosanga nga temuli muntu waddogo, genda oyingire ku Zaire bode yaffe okuvaana ogenda ojja kusanga otambule mile and miles, nsikonjereere temuli muntu wa dogo. Naye emiti gyenkanawo obungi bwagyo, bwobala obwaffe buno obwa Uganda bwokka, emiti egiri mu Uganda abantu ffe tugisinga obungi, naye gyonna gisinza Allah. Gwalowooza nti ozze, oba gwalowooza nti obutabaawo obwo Allah tajja kusinzibwa, omala biseera tubanga alina ebitonde bigiraki? Ne bwofa mu nsi teyinza kuyuguuma abada, ne bwofa ensi teyinza kukolaki? Kobeera oyina sente ezitologana ng'obukolwa, ensi teyinza kwekangako. Omugagga wa Kampala afudde, tekisoboka. Fama bakati samau, ensi tekaabangako ng'etutta abaagatiibwa, wala lard, gulu teryakaabako wadde ensi. Ate Allah teyateekawo kansawo ngeri omusajja ono abadde ayina sente, ate abadde akolera obusiraamu, katumulekewo. Yagamba nti waddawaabu n'ensolo zisinza. Eri ebitonde biyitibwa ensolo biri mu nsi muno, gwe tulaba embizi bw'ogikuba naye nga ye esinza yagitonda, esinga ggwe, esinga ggwe. Kubanga ngonvu wesanga enagisi tegireka, kuba mukama wayi yagigamba nti ogiraki, esinga ggwe. Ate asanga enagisi n'ogirya nga Allah yagigaana. Naye yatondebwa ngonvu eri Allah sinjeemu, naye bw'okiraba okitambula okyenyinyala, nekiyinza okuba kikusinga okutegeera, kiyinza okuba kyanjawule wa Allah waakyo, kubanga kyeyakigaana tekikola. Bw'aba yakigaana ekintu bwe kigenda okutuuka wa Allah waakyo, era kyova olaba nga tekirina kibonerezo, tekirina wa Allah ki, tekirina kibonerezo. Wabula kigambo bugambi nti kuntu turaba fuuka ettaka, bat kyo ne kivaawo. Gwe yetenda nti oyina amagezi otegeera n'osigala ku lwokano, bakubuuza akanana akataano, n'ekyo Allah tagenda kivuna lwaki wansinza. Ebyakyo byekyakola Allah byeyakiragira kibituukiriza, so nga bwegoba olaba olabanga ekisolo ekibi, olabanga ekitalina magezi, naye nga kitegeera Allah waaki alina ebiragiro byeyakiwa okutuukiriza. Era bigo kigonvu nnyo ku byo, tekimenyako wadde ekimu, tekimenyako wadde ekimu. Waddawa nsolo Allah zeyassa mu nsi zirya zinywa. Bwe yavumirira omuntu ng'amulaga obuyabuya bwe, yagamba nti walladhina kafaru, omuntu awakanya amateeka agange, yaakuluuna, alya kama taakulu lanam, nga bworaba ensolo bwerya. Avaabira okuva ku makya mpaka ddi, alina sente ezaalina, alina sente alulunkania emitwalo eki etaano najagibba, alyanga ensolo embuzi egaayo omudde ezinga buki. Omubaka atugamba saa salama ntunywe nnyo amata, newankubadde baba kufaru batuga nti tetunywaki, nabaana abahabo gwe bootwala nti babuvunaanyizibwa abatamanyi baate tebakukkiriza onyweki, naye ngaomubaka yatugamba nti munywe amata, kubanga amata gatabulwa miti gya njawulo. Amata gatabulwa miti gyaki gya njawulo. Allah atabula omusaayi n'omudde ente gwekize eki, najjamu labanan khalisan saigan lisharibin, amata amasengejje. Ani ayina essimu oyo? Ani agirina? Yani enze mundage nja mwekolerako, sina kyenkayana. Wa wansi wabweru wansi eri nyini yagijjewo, lwaki atutawanya? Ate yani oyo ngaagijjewo? Kale munatujoga baseeka, munatulinda ne ku mitwe. Kikulu nnyo naye mbaka tugambe tunywa amata, kyembadde ndiko nti amata gatabulwa miti gyaki? Allah atabula omudde embuzi gwerya ente gwerya n'atugiramu amata amasengejje amawoomu agawoomerwa kiraki? Nabbi n'atugamba nti ennyama y'ente butwa, ennyama y'ente buki? Butwa, bulwadde. Yagamba nti ennyama y'ente bulwadde. Obujulizi nagamba nti omuzigo gw'ente eddagala, muzigo okuva mu mata ki? Nagamba nti amata g'ente eddagala. Kati owahabo yenna aba alimbisiza mubaka agamba si ddagala, kitoganywa gajja kwonoona, gayiwamu amazzi mangi. Mubaka agani bwogajja munywato yaago teeka mukamwa nyumunguza. Owahaba agamba nti togiraki kubonna ategeera yaani. Oli byayogera abijja wani? Wa Allah we, yatugamba butalya nyama yante tugirye katono. Yagamba nyama ekwata munda ereeta amasavu mu misuwa gy'omuntu, natugamba tulye nnyo ennyama y'endiga. Yaga nyama nkalu, terina bbugumu lyeteeka mu mubiri gwa muntu, so nga eba nsava nnyo. Yaga tugirye, kyokka ye nti yatugamba tugirye katono, tunywa amata gaayo. tunywa amata gaayo malungi eri obulamu bwaki bwomuntu. Esolo ezo Allah azituwa zisinze yazitonda, teyina lwerijja nefulumya amatanga galiko ekikyamu ngoba galimu omuddo la. Obutonde Allah bwe yajiwa ngombe erya yagiraki bwe yamala Allah tulaga ensonga gani wa kathiru minan nasi, n'abantu bangi bansinza, n'abantu bangi bagiraki, naye ebiri tayawudde wabula byonna bigambye bisinzaani. Kati Abdullah gamba Khadija ayita obwereere titalina kyakosa Allah, gamba Khadija ayita obwereere ki Allah kyayita obwereere, musuubira kweyambala n'ojjamu n'empale n'okumba mu kkubo. Awo obukete bwolaba omukyalawo bwayambala obw'emitwalo ataano bwewajja e Japan, bwewajja e London, bwewajja e Dubai, bwewajja e China, bwolaba obwo obuli ku kkubo bwe bwereere, kubanga Allah tamwagala akayise kungulu. Yayina olugoye mu Qur'ani lyeyamuwa lulyo tekuli lwakubiri. Yenna mukyalawo gwolina oyo afaanana bwati omanya kyali bwereere, oyo Allah gwatugamba tukolimire. Togamba nti atugamba tukolimire ayambala ekiteeteeyi ng'ebisambi biri bweru, aa atugamba kukolimire oyo ayambala ogwo obukete najja nga azunga nabwajjasaale ne sola etagibala. Allah bw'omujemera tena kyalumwa, ayina ebitonde bigiraki ebimusinza. Oba oyagala sinza wakulilhaqu min rabbikum, yogera amazima agave wani yagala akole atayagala aleke, terigwakaka Allah nti lwaki tokoze la. Oba oyagala kola oba tayagala togiraki Abdallah, oba oyagala saala tolowooza nti okujja n'osaala oyina kyoyambye yakutonda tekuli wadde ki, wabula yakulinze lunaku lumu kubuuza tikam labithtum, munsi wamalayo emyaka emeka, omugambe nti adada sinini kama wange jjo gyali mingi tuwakolaki, ekyo ekiri mu myaka emingi egyo gyewewaana najo Allah gyayagala, wayagala byewakolera mujo. Bw'oba tobirina khasarta dduniya wal akhira, ensi ekulemye. Okusaala kuyamba ggwe, okusiiba kuyamba ggwe, okusaddaaka kuyamba ggwe, tekuyamba gundi agamba nti tomuwa sente oyo aa oyo aba mubuyabuya bashetwani ekugamba. Buli n'onoogigondera ojja kumanya nti kyekugamba emaze okukuwangula, kubanga ye Allah agamba nti saala, wamala okusaala kwata ogireki enfiku mima razaqnakum, abange muweeyo mu byennabawa. Wama lakum la tunfikuna fi sabilillah, kiki ekiggaana okuwa mu kkubo lya Allah tiseeka gundi yaŋŋaanyi. Alhamdulillah, kati balamu ebi ekimu ku bibiri Allah yagambye ndigiraki seeka nagamba nti towaayo kubabiri, osinza Allah osinza seeka eyagamba nti waaye Allah yakuwadde naga tuwaayo, seeka nagamba nti towaayo, tutegeregana ng'onoonya gwogoberedde yaani. Obutawaayo obwo tebulina kyebukendeeza ku Allah, kubanga emaali gyokwata n'owaayo yiye, nekyoyagala akusasulemu nakyo kiki kikye. Owekisaafanna bwatyo musangawa embaali ye, nekyoyagala akusasulemu kikye, noonya wonodda ekyokulya. Abooluganda bakkiriza, mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba, mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba la tabi'u alqaynat, temutundanga ebyuma ebintu ebikozesebwa mu kuyimba, temutundanga vubuka mutunda ebidongo mwebuli mbayitako mu biduka byamwe Nabi yagamba kutuwa tuwa kizani Muhammad mbakawani yagamba tila tabiu lkainat totunda nge bidongo emirere obudongo ebyo nebyolaba ebijja nga bikozesebwa mu kuyimba. Yagamba nti omuddu gwe yakkiriza Allah tobitundanga. Kategerekako nagamba ekyokubiri nti wala tashtaruha tobiguranga, gwe tobitundanga ate tobiguranga. Tegeregera seeka bwengula endongo yange nga kuteeka mu nyumba si yakkuba, seeka mba nkoze zambi. Yagala mugati awo kuterekawo obuteresi ekyo si kibi. Nyumba kagambye nti totundanga ebidongo naawe tobiguranga. Buhuva emugula bugenda kutokosa kukulaane mu nyumba, efulumenga bwetekeddwa okufuluma. Omumbuulire obudomo bwobugula wali otwala kuteeka mu nyumba, bateekemu Kulaani nga buli kaloboozi n'okussa obussa okw'omusomi kugira ki? Kuwulirwa. Kyekikuteekesaamu eryessomero olwalina eritalina bbandi, buli omu alirabanga eritalina mugaso. Era omusomesa edimasa mumuvunaana lwaki tagulidde baana bbandi n'abaana bakyakalemu ate gwa busiraamu bwatufuula kubeeraawo. Nabbi agambye titotundanga ebyuma bino agazindaalo ge muteekawo ni'mal an malungi okutunda, nti oba oli awo omusiraamu ayinza okujja n'agiraki. Naye abasiraamu be batono abagagulo okugateeka ku mizikiti. Abasiraamu be batono abagagulo okugateekawa ku mizikiti. Egyemizikiti era batera ogireeta mukiwanika wali obwobwo, baleeta ekyo kibokisi. Eno enanga gibugula abantu nebatunda amaduuka mangi abasiraamu mwebali gye nebakoonakoona bati ezekainati. Omubaka atugaano zisuubula newankubadde olaba nga zitambula n'akasente kwekali naye la tabiu lkainat. Ekyokubiri ntogezangako zigula gwe. Abdallah yagamba nti la ilaha illa llah. Nagamba ekyokusatu ti wala tuallimuhunna, temuzeeyigirizanga. Abaina degree ya music and drama siramu akuyita jjo omwana wange yamazeeko university abone bamutikkidde yakoze ekika amaadi jalia. Jalia yakoze eki? TMDD si yejo mita tiyawumute nawe ngosokyekamu ekkanzu gwenda okulisseeko liwala lye erigenda okweyambula. Musajja omukulisseeko liwala lye erisomye okuyimba gitabanirye. Yagani wala tuallimuhunna kamaadi, tokwatanga obukadde obuna. Eyo diguli ya bbeeyi kubanga buli omwagira ki? Tokwatanga ensimbi n'osseemakerere omwana wagenda ayiga obuyimbi. Wala tuallimuhunna, nyaba abasiraamu tubalina mubatendereza bwe tubagambako nga baseeka bagamba kale yandivuddeyo eyo n'atayimba nabalokole n'ayimba eza abasiraamu nti bwe obusiraamu mukkiriza okuyimba, bumukkiriza bwe obusiraamu nti ayimbe kale eri avuddeyo ajje wano bwe obusiraamu mukkiriza. Baseeka ogena okulaba nga akagera anyeenya kubanga gundi amuyimbidde mwani Aruna Mbiru oyo hajja eriyo ne hajjati Sofia eriyo ne hajjati ani Nantongo eriyo hajjati ani. Wala tuallimuhunna tambiyiganga abo singa nayo bandyesa ekikumi twandi kigobye nti gatwala haramu wo. Tetuyiga bidongo. Abasajja ab'omu Northern kwe kutubbako emirimu fe abaana abaffe abaawanejo emisomo gyabwe music and drama osanga fakati egize eki ejjudde eboze basomera nabweru tayitayo esomesa kumacya olweggulo esomesa ekiro saawa satu oyitayo nga bajjudde wati kubanga diguli etononya mulimu era okikolera mwanyoko gyali muwalawo gyali mutabani womwali atambula ayimba ngaomulalu wala tuallimuhunna yagatte mweyigirizanga okuba ebidongo ebyo togezangako biiga newankubadde togenda bikuba tobyeyigirizanga naleeta ekyokusatu naga nti wala khaira fi tijaratihinna wala khairun fi tijaratin fihinna era mukubisuubula temuli kalungi tobisuubulanga wala khairun fi tijarati fihinna temuli kalungi mukuyingira mubyobusuubuzi bwabyo ekitegeeza omusajja ayitibwa Muhammad takkirizibwa kusuubula bidongo kyagazindaalo napangisa eduuka miliyoni 8-10 miliyoni 2 notikula tuleera zonna zingira bagenda kujjamuki bidongo ngotikula oteka ngaotula ngaoyagagala muva noja Allahu akbar mute nokoteka wansi mulaga Allah nti munene tobyeyigirizanga mwabavubuka abasomye kompyuta olwalo gwe mulimu muli mukusala nyimba songa okituyanye mbuzi ekikutuyanya ki ali mukalikondo wekati kafunda kompyuta yangawe ejawo era betula wano buhuva atuyanidde omo mukalikondo naye entuyo zikuvaamu lwaki lwa haramu ono yagati tobyeyigirizanga osala sidi ezabalokole osala ezabadongo bayimba bavuma Allah gwomulimu gwateka bemba zisimbye olwakatya ebyo bikwata kwoyo azisazisiza gwe bwoba zosazisiza sigogendo ziyimbisa oba werabidde etteeka lya Allah subhanahu wataala yagandi wanaktubu ma qaddamu wa atharahum nja kuvunaana gwe byokoze n'obuufu bwabyo byo bunaavaamu nja kuvunaana gwe byogize eki wa atharahum nebyebireseewo embuzi wetambula erekawo obugere bwayo n'omanya yakutte wano ye athar ebinaava mu bino byokola nja bikuvunaana wakulla shaiin ahsainahu fi imaamin mubin ekyovaolaba nkayana n'omuntu atunda obukaaya nimugaa nti okisinga obulungi kuguleka lwaki oguleka gwonoolondamu otya mubantu mbuga nti hajjati ono akaguze kebikkira bba ti bba waddeyo ng'ayambadde akagoye kaliko obumasamasa kaigono kafa kaliko obweru akakozeeko decoration nti addeyo amulabe nga hajjati ng'onyiridde nga yina mu nyumba agiraki bwomala okukamuguza enkyajja wooli nga kewamuguzizza kagize eki tinondera akafaanana nakano olwo akataddeka tinondera akafaanana nakano ng'omulondera akalala kakunyumidde wamu nzira ndigamba nga nako kamuwa yagamba teweyigirizanga ebidongo tobisuubulanga toyingiranga mu busuubuzi bwabyo emisolo gyowa gavumenti olw'okuleeta ebidongo ebyo khasaara wa mirundi ebiri oyimirizaawo bwononefu man aana saahiba baatili omuntu bw'ayamba nannyini bukyamu ayimirizewo obukyamu bwe asobole okulwanyisa amazima aba afulumye mu buvunaanyizibwa bwa Allah n'omubaka we abaali bweru tegeregana agati toyingiranga mu busuubuzi bwabyo naleeta ekya ebyonna bireeta ku kintu eki naga nti wathamanuhonna nesente eziva mubyuma ebyo haramu. Sente zotundamu zaki? Za haramu. Bonoba bitunda tunda ngaokakasa sente zenzijamu yagamba nti wathamanuhunna haramu. Sente eziva mubidongo mupiyano ezo zemutunda mubuhuva bwemutaddeyoeyo bwemutunda nga nawe obuguza omuvubuka kutwala mu nyumba yokkuba biki ndongo haramu. Naga nti wafe mithila hatha ebifaanana nebyo byenkugambye. Nabbi yagamba nti ebifaanana ebyo byatunyonyodde Allah kyeyava aleeta aya egamba nti waminannasi man yashtari lahwa alhadith, mubantu mulimu abantu abagula ebintu ebyomuzannyo ne bajja abantu ne babula ne bava ku kkubo lyani lya Allah. Hadisi etegerese kati biteeke ku mbagayo. Nabbi aganya abirese tatenza ataddeko enyimba nalesa nti omanyi nalese kitooke ngeri ye gyali haaji ajja kwambala bulungi enkofiira agirina alhamdulillah. Ekyolaba kyabbeeyi era mwamutwala muhijja mwala mwakola kinene. Yakoze hijja wallahi yakoze wallahi yakoze hijja musajja ayina imaani bwe yadda yaddawa. Tetusuubula byuma ebyo Kamadi Muhammad Abdullah abantu mwetuli naye Allah abitugaana. Ebyo si bigambo byange, bigambo bya mubaka Muhammadin sa sallam. Hadisi eva ku sahaba bamwita Abi Amama nga yajija ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gisange mu Tirmidhi ne mu Ahmad ojja gisangamu, si byange. Kati gwawoza naye bwa busiraamu tebwatukiriza kucyakalako. Kamadi ojja wano osoma okusaala essimu gy'olina endongo gye wassaamu. Olinga agamba nti Allah yatugaana enyimba yatugamba tuzissemu ki mu ssimu, nga bwe mulina entegeera egamba nti Allah yatugaana ebifaananyi tubiteekamu ki mu ssimu. Mwoteeka mukazi wo, mwoteeka kiwala kyo, mwoteeka mukwano gwo, olukuba essimu najja noseka ongolaba okozi kyabbeeyi okunywa omwenge ng'ogunywera mu giraasi oba mu ndeku gwonna mwenge. Tolowoozangako nti gwonyweredde mu giraasi gwe mubi oba anywera mu ndeku ye muki, kyanze bwe nywera mu giraasi nywedde kyabbeeyi. Aa, gwonna gusigala muki mwenge. Eyagukugaana ye Allah. Tutegeraganabulugabukiza kyemba asembyayo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti umma yeno ummatun marhuma, umma ye umma yasasirwa, ebizibu byayo bwobeera nga ddala oli mu umma ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ebizibu byefuna bannyini byo nga babatuusizzaako ebizibu Allah abibajjako na bibonerezo n'ebigezo Allah byagira ki byaleeta mu bantu. Bw'olabanga ng'olyawo weetaaya buli kyoyagala okirina tobeeranga omusanyufu ennyo, mpozi nga ne sente Allah azikuwadde nga kikemo. Wanga Allah waliwo okukuwa sente nazo nga kikemo, ng'olina sente abantu bonna obonoonye kubanga ebajjawo oligwe mugagga waabwe, oli haaji olina sente, buli omu atya okukola ki okugambako bwanagambako bona omumma ekkumi kiraba kati nefuuka ensonga abantu bonna ne bafanga bononeka
kululwo
ne bononeka kululwo banga olina wakaki
sahaba omukyava asanga munne hadisi enjalo gigobezeko athari ya sahaba eno olabe efaanana sahaba omukyava asanga munne mukatale ng'ayina ekizimbe waatudde
naye ng'atuddewo nga musiriikirivu kyava amubuuza tingaosirise weewuunyaki weewuunyasa eno kitaawo yaliwo nga nenabbi agiraki yabeera nenabbi bawangaalira wamu kiki ekikweraliikiriza
kyava amugamba tiseeraliikirira taata kyoba nasigala mu nsi nga ndibwomu naye kye neeraliikirira neeraliikirira ensonga eri eki aajabu min qaumin neewuunya abantu ekibinja ky'abantu diinuhum waahid
bonna eddiini yaabwe eriki
eryemu
ati bonna eddiini yaabwe eri eki namugandi wa nabiyuhum waahid nabbi waabwe ali ogu tebalina bannabbi mukaaga nabbi waabwe ali omu namugandi wa da'awatuhum waahid daawa yaabwe bonna eri eki eryemu naga si kyokka wa hijjuhum waahid bonna hijja bagikola mu kifo ki kimu nagandi wa ghazwuhum waahid olutalo lwabwe bonna luli olu lumu
naye neewuunya okulaba abantu abo nga buli omu ahalalisa omusaayi gwa munnaamutte tekyankyewunyisa
yewuunyisa abantu bonna batabuliigi
kansoke nkuzize kwekyo
empale ziriwa ziri waggulu bonna batabuliigi ebirevu biri mubifuba tutegeregana buli omu agamba tife buli omu alwanyisa bidaa butabaawo naye nga buli omu anoonya kutta ki
kutta munne
nga buli omu anoonya munne afiirawa era ngaokufa kwa munne si nsonga oba yagize eki afudde newunya abantu nga bonna banna bidaa bonna ediini yaabwe eri eki bidaa lwakuba olwaleero banabidaa bayingiramu abatabuliigi simanyi we beyawuliramu
oba besunsulamu batya
ti ate ffe tuli batabuliigi banabida ate mumamuli banabida abakonko ffe kale tuli kale kale byonna byakattiraawo naye bali ediini yaabwe bakimanyi nti ediini yaabwe yakuzuula naye nabo basanga buli omu ayagala kutta ki
munne
tuyina bannabbi bameka yagaa ti la nabiya badi oluvanyuma lwange teri nabbi yenna nze nabbi asembyeyo la nabiya badi abange ze nabbi wammwe oluvanyuma lwange teriyo ki
teri nabbi
era buli gwobuuzaga nti oyo nabbi
fenna tugenda mu hijja kibe kiri jamiyatu dawatu salafiya eina ekibiina kya hijja etwala abantu wa emakka
kawenda ayina ekibiina empale ziri waggulu naye atwala abantu wa emakka firidausi eina ekibiina empale ziri waggulu babirevu batwala abantu wa makka supreme kansi eina
naye yaktulu baduhum bada buli omw anoonya munnaafa atya
nenga ediini yaabwe eri eki ediini yaabwe eryemu nabbi waabwe ali omu ekitabo kyabwe kiri ki kimu naye buli omw anoonya gundi afudde atya avaawo atya
abuli kyekimwewuunyisa mu bantu, kyekimuleeta okwewuunya ennyo. Nakati abantu bano babadde batya, abatalina mukatuliki ali mu maka gaabwe, okujja olugamba nti tubeera abasiraamu bakatuliki, oba tuli abasiraamu abatakkiriza yatonda, naye batuli abasiraamu abakkiriza yatonda. Ediini yaffe eriki? Eryemu. Tetulina bannabbi babiri, tulina nabbi ogu. Ekitabo kyaffe kiri kimu, kibulatuna wahid. Ekibula kyaffe kiri eki? Kibulatuna wahida. Tetulina kibula bya mirundi mukaaga. Naye buli omu anoonya gundi afa atya? Kyokka bwe tuvaayo eri nga tusimba mulayini emu nga tugamba nti Allahu akbar, tugamba nti Allah aliki? Ali omu. Abafu tuli basiraamu. Oba waliwo ekintu ekiri emabega nga abantu bano betulaba tuli basiraamu naye nga emabega waffe eriyo omwoyo ogutali muki? Kyetuva tutiŋŋana bwetuba tuli basiraamu, lwaki tufaanana tutyo? Wayaquluuna taa'atun, nojja wano noŋŋamba nti tugonze, ate waidha barazu min indika, bw'ovaawo n'osigala eyo, bayyata taa'ifatun minhum ghayra allazi taqul, ng'omwoyo gwe gulina kirala. Naye wano ogambye ngizeeki? Naye waidha barazu min indika, bw'ova wano ng'abantu bona baye kyagonze abange tuliteredde tina, naye waidha barazu min indika bayyata taa'ifatun minhum ghayra allazi taqul, bwodda gyozza omutima gusigala gusula na kirala. Naye weerabidde nga Allah yakgamba bw'oba entegereyo gyoyina nti wallahu yaktubu ma yubayituuna, kyosigazza ku mutima Allah agiraki? Akimanyi. Kyosigazza ku mutima Allah akimanyi. Naye yawa omubaka amagezi mangu nanga nti babeeranga bwe batyo bafaananye, fa a'ridu anhum, besambe. Yamugaalikiraki? Bwe bajjawo oli bagamba tuli bagonvu gy'oli ya Rasulallah. Bwe bava woli ne baddayo ewaabwe, bayyata taa'ifatun minhum ghayra allazi taqul, mitima gisigala kye girina ate si gye kibadde kyatula. Sibe ofaanana gwe Abdullah. Innama almu'minuna ikhwa, abanga bakkiriza baluganda. Oyo gwogamba bakkiriza oli muganda wo? Bw'oba muganda we tosobola mumutwala wantu mubakufa abo abaagala okutta ng'embwa bwettenya bwette ekyokulya, nemugamba nti oyo gwe mulaba sente zatwala azitwala, tetumanyi gyazitwala, tetumanyi azikuŋŋanya naye tunategeera gyazitwala. Mukafiri nakwitetwa bagambye sente ozikuŋŋanya naye banne bagamba tebamanyi gyogiraki. Manyi ye mulungi abadde boddiira enaalya neeno naalya, takkiriza kufiira mu bbala limu. Obula wamanya ti afunye waite gwakona ganyono nagiraki? Naye mumanye nti wallahu yaktubu ma yubayituuna, mitima gyemulina emibi egyekko Allah agimanyi. Nawe munasaala ne muteeka emito wansi ne gijjamu ebituli ng'omutima guno guganye, Allah akimanyi nti olina omutima omubi, Allah akimanyi nti omutima guno gulimu ekko, agumanyi. Tutegeregana? Allah amanyi nti omutima gulimu ekko. Mu busiraamu baamu omukulembeze ogu akulembera abantu, tebaba kkumi. Era omukulembeze oyo aba ayina authority. Kyovola abasahaba Umar bwafa, Umar waba agenda okufa baamubuuza ti amir al muminin ogenda kufa naye ani agenda okutukulembera? Kyava abalondera akakiiko k'abantu bameka? Mukaaga. Nagati abantu omukaaga abo batuule balonde gwe balaba asaanire okukulembera abaki? Abasiraamu. Ne batuula abantu omukaaga ne balondamu omusajja gwe balabye nti oyo asobola okukulembera abaki?
bwe bamala okumulonda ate bo tebafuuka mukama waabwe
abada.
Bwe bamala omulonda newakubade bagati balonde, bwe bamala omulonda bo tebafuuka ki?
Yali mukama waabwe bonna nga yabawa oda,
nga yabawa oda. Tosobola kuŋŋamba nti nze nakulonda ate twenkana naawe, nze ogandi enswa yenkana nenyonyi? Tekisoboka. Wabawo ekisinga kinne waakyo ti omwami n'omukyala waka benkana? Tekisoboka. Newakubadde n'omukyala ayina emirimu egimujagiraki gyakola mu maka naye tebafaanana. Omwami aba mwami n'omukyala asigala mu ddaala lye eryobuki, eryobukyala. Omwami asalawo baba yagadde neyebuuza ku mukyala woolaba otya? Naye tusobola kuŋŋa nti bonna bateekwa kuba ku ddaala ki? Oba byoyogedde tebiriiyo. Nze bwe mba nze nga nze alina okumanya okutono nga nkubuuza nti mpa woosimbudde, mpaayo wojje. Bw'oba tolinawo nga nkwata ebintu byo nga mbikuba mu maaso nga nkugamba nabbi yagaa nti alaikum bissamu wattaa, mubeere abawulize eri mukama wammwe, mubeere abagonvu. Naka newankubadde abakulembedde muddu, mugondere, mugondere mukama wammwe kyemutamwa nekyemwagadde mu bwangu ne mubuzibu, mugondere.
Kubanga allah yali ati bwabantu betubeera mu nsi temubamu bakatonda bameka? Yagaa law kana fihima, singa mu nsi ne muggulu mwalimu bakatonda aba, lafasadata,
ensi yandyonoonese. Kubanga buli katonda ayina endowooza ki? Eyiye. Yagamba tebyandikomyawo, allah yagamba tebandikomyawo, wala ala baduhum ala badin, abagoberezi ba katonda omu bandirumbye katonda omulala. Kubanga oli aga ntiina kukola kino ate olaga atukola kino,
kyevamuba omutonzi galyo n'omukulembeze kyava abogo. Tebaba kumi oli abakulimba,
webana abe kumi olwanaana wa oda mukulembeze onajagani abange njagala tulye emmere
aga tetujja kulya.
Ebiradirira biki? Kulwana. Batugambye tulye, lwaki olidde nga mukama waffe aganye okulya? Kyaffe omugai yatugambye tulye. Ebiradirira kulwana. Kyava abo omukulembeze nga abo teba bakulembeze kumi. Kankuba ekyokulabako mubaka Muhammadin sa sallam bwe yabanga ayina ensonga gyakola, bwe batabanga bujulizi yebuuzanga nnyo ku basahaba babiri, yebuuzanga nnyo ku Abubakari ne Omar. Abaffe baali bannabbi nabo, abo nabo bayinza okubanga baali bannabbi kubanga yabayitanga nagira ki?
Baba tebaali bannabbi, byogenda okukola bijja kuba bibi, byogenda okukola bijja kuba bibi. Omuntu yekwese wansi wa lulimi lwe, bwayogera bamutegeera yaani, bwasirika bayinza obutakola ki, ne bwayogera bamutegeera yaani, kiki kyayagala? Banga oyogedde songa singa okumya olulimi lwo ebyonna tebyandikisa eki? Abatabuligi mubadde mutya? Ulukakitu mwavuma waki? Bamasikini mmwe mwavuma waki? Nga gyeyalaga nammwe gyemugira ki? Byeyakola byemukola tekuli kyanjawulo. Bwe kinaaba kutta mujja kutta, ekinaaba kutta mujja kola ki? Kutta. Ekyo ndaba kyangu. Mwamugamba nga ayina emundu nammwe mulina, ekyo mwakiyitamu? Ate mundu omuntu amala ogikwata alaba nti obuyinza bwonna agira ki? Abulina. Kyoyagala okikola, kyoyagala okikola. Kati bwona ojja kanzira tasowaru nti gwe mukulembeze, nebagamba nti toteekeddwa kuba fe bakulembeze bo, si gwe mukulembeze. Munia yefaanana etya? Ye abakuulira bakubalamu obwongo nti kyoyogere kyamagezi ti abakulembeze bali mukaaga abakulembera obusiraamu, ti abakulembeze abatabuliigi bali abakulembeze kkumi, bonna bawa ekiragiro? bonna bayiwa biragiro. Allah yagamba omukulembeze nti washawiru obebuuzangako. Okwebuuzaako tekitegeeza kuwa mateeka. Okwebuuzaako abakuyambye kyovaola bayamunyweza nange fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Obanko n'ensonga gyomaliridde wesigamire Allah, newankubadde bobuuzizza sikyebalina. Inna Allaha yuhibbu al-mutawakkilin. Allah yagala nnyo abantu abamwesigamira. Nolwekyo twegendereze omukulembeze tuba n'omu. Twakubanga ebintu byagenda bikyuka, kyovaola baimaamu abeera wano ate abamufuga nga bali eri bamukubira ntoli ŋambwa, yeyandibalagidde bebamugiraki bebamulagira musitami gwewa atali imaamu olagira imaamu atali imaamu olagira imaamu tikisoboka. Imaamu aba mukulembeze w'abantu. Bolaba esobya wabulamu wabule ti awonganda banga batazze nekyojja mudumira wango oyina sente zaani zizo sizabaki sizabalala. Imaamu aba ne powers kubanga ye mukulembeze asooka. Bwomunno obuvunanyizibwa bwe gwe kabwera bajja kugamba titwala obuvunanyizibwa obwo ate obutya onomugamba kusaaza nga talina buvunanyizibwa yasaaze gwe okole byoyagala tekisoboka. Olwo mala kundaga bwino woosimbula ti imaamu asaaza busaaza nze nina okukola byembanjiza eki nti amiiri afeera amiiri tyebirekolebwa ebirala byaffe nga bakubuuza mmwe baani wegenderezanga ebyenjogera bikaawa si byangu wegenderezanga olabe wa wendaga. Kakyeto twamuvumiriranga kuteeka bintu mumawulire kati apo tabuligimwe mugiraki wallahi ulaira wallahi mumawulire ngo kimanyi nti mawulire bulimba ulaira amawulire ngo kimanyi nti amawulire bulimba. Mutuyisa abafere naye lwe tunajjayo obufere bwammwe tusirise tukutte mpola n'obwegendereza ne Allah lwana tujja ntukkiriza tubagireyo obufere bwammwe mujja tulaga obwaffe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairi mu nsi muno nga kisumuluzo kya bibi tegereka mulyango oguggalawo ebiki ebirungi ne guggula ebibi. Allah lanampa ku lwomukaaga kyetugenda okusomako olabe ggwe woogwa bwolirabanga mwoli osale amagezi weerongoose mukwate mu nsawo zammwe mutuweeyo ku nsimbi insha allahu taala banimpadde emitwalo nga 10 singa mugirina okuba kwe kusiima kwa